mimi yaro
najua mimi ni mshamba wewe mwenyewe salio nifundisha kuilamba
kweli kikomo mtu wafungisha midomo nimesha lisoma somo tuendo nilishe mchomo shida tena hakuna kila kitu nitakupanga kila siku tutapanga unachotaka nitakupa nipe mapenzi ma penzi ma nipe mapenzi ma penzi ma nipe mapenzi ma penzi ma sitaki vya kunyazima nipe nipe
to know what to do nikisema I love you truly tindi mulalu mudomo ni sida kinyo kifunge ni bala maneno ni kala majira ni uwa na kosala give me love cause I need it whatever no matter I need it kuna hili na lile tukisobili winja na lile boy analeta mambo mambo ya mekuwa vijambo cheke tamu ataleta mambo changambo tamekuwa vijambo. Nipe mapenzi ma, penzi ma nini? Nipe mapenzi ma, penzi ma nini? Nipe mapenzi ma, penzi ma nini? Sitaki vya kunyazima. Nipe, 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 nipe. Nipe mapenzi ma, penzi ma nini? Sitaki vya kunyazima. Nipe, 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 nipe. Kia kikomo, tuwafungishe midomo Nimesha lisoma somo, tuendo nilise mchomo Shida tena hakuna, kila kitu takupaga Kila siku tutapanga, unachotaka nitakupa Nipe mapenzi ma, penzi ma nini Nipe mapenzi ma, penzi ma nini Nipe mapenzi ma, penzi ma nini Sitaki vya kunyazima, nipe, nipe Tuwafungishe midomo Nimesha lisoma somo Tuendo nilise mchomo Shida tena hakuna Kila kitu takupaga Kila siku tutapanga Unachotaka nitakupa Nipe
Remember where you got it first www.djericom.com